precious shine. Hey, yalalala, mama, yalalala, mama, yalalala, 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 yalalala. Mwenye kevu haimanishi ni mwoga Bwana. Ujasiri haimanishi niwe kiburi.
Karama yangu haina maana nidharau wengine tena.
Umenitenda ukarimu Bwana, wewe roho yangu imekufurahi. Jamae, jamae, amenijaza imani Baba, imani Baba, amenijaza imani Baba, amenijaza imani Baba, imani Baba, amenijaza imani Baba. The lead of my journey, yani safari ni wewe tu.
Na tena bila wewe, safari yangu itadorola.
Nipe imani, humbleness ibaki moyoni. Nikijikweza, ulinielekeza, nitadondoka. Umenitenda ukarimu Bwana, wewe roho yangu imekufurahi.
Umenipa hekima kujua yajayo, umaarufu usinitetereshe.
Still Lord yeah.
Amenijaza imani Baba, imani Baba, amenijaza imani Baba, amenijaza imani Baba, imani Baba, amenijaza imani Baba. Utindaga fijo we kyana we tata waluhano. Imisimdodo vitu zumbe Yesu umenijaza imani.
The Mixing Doctor.